And you're heavy. Woo! Woo! Official Trap King. Yeah.
Mapenzi nikakupa, kamua kunitupa, nijitahidi kukutunza, dunia ikanifunza. Namwomba Mola aniponye kidola, sipata madhara, aondoshe majanga. I feel my pain, don't think about me. No, go forever. Moyoni ushatoka, kidonda nishapona. Sitaki kukona, usije tonesha. Moyoni ushatoka, kidonda nishapona. Sitaki kukona, usije tonesha.
Nitaka mwenye pesa, kwa kuwa sina pesa, kamua kunitesa. Haya nena mama, na imani ipo siku, kimziki nitapenya. Mapenzi ni safari, haikosi migogoro. Wacha waonge, najitahidi minisonge.
Wacha waonge, najitahidi minisonge. Mapenzi nikakupa, kamua kunitupa, nijitahidi kukutunza, dunia ikanifunza. Namwomba Mola aniponya kidola, sipata madhara, aondoshe majanga. I feel my pain, don't think about me. No, go for it.
Na hela kuna mapenzi, wale wanasema uongo mtupu, na imani ipo siku nitapata mchumba wa kweli. So uongo yalo yaliyosemwa, cheza uchezwe, penda upendwe, enda niende, nipe nikupe, nipe nikupe. For the first time mimi nilipenda nikapendwa, ila mwishowe nikatendwa, ila bado namuomba Mola, babu wa kwangu
moyoni ushatoka.